kandi wadde tusobola okweyongera okuyimba naye tuli wano era twebaza mukama nti tukyasobola okubeera wano era mbadde n'okulowooza ku ekyo obutuufu kiribeera kitya ku lunaku olwo mukama lw'alijja ffenna tulibeera mu abo abalitwalibwa mu ggulu ab'emikwano kino kibuuzo kinene nnyo tewali kibuuzo ekisobola okutuuka ku kino we kibeera nga tusubwa kino olwono okudduka kwaffe kwonna ebintu byonna bye tuliba nga tukoze biriba bya bwereere era okwo okuloopebwa abantu kwe bagenda okukola ku lwabwe abo abaali balowooza ekyo okubeera ne mukama naye nga bagenda kulekebwa emabega mu butuufu kaliba kaseera kazibu gye bali era abo ebuziba kitukwatako ne twebuuza mukama aliba yenze oba alibeera ggwe awo oluyimba we lutwe lugenda ani ayingira olujja olwo ng'omuwanguzi ani aliba ku lusozi olutukuvu ani aliraba ekitiibwa kya Katonda bino nno bibuuzo ebitukwatako okusinga amagezi gonna kati nno tukiwulidde ku bayimbi oluyimba olusoose olw'okwagala era n'olwokubiri nti mu butuufu tulibeerayo owooluganda Branham weyatwalibwa mu ggulu era n'alaba olusuku lwa Katonda n'awulira ebigambo okwagala okutuukiridde kwokka kwe kuyingira mu kifo kino okwo okwagala okwo okutuukiridde kwe kuyingira mu kifo kino era kuno okwagala kwetasobola kuleeta ku bwaffe era okutavwa mu bintu ebirala naye kuteekera ddala okubeera okwagala kwa Katonda okwalagibwa ku musalaba ffe baani Katonda be yasanyukira mu ngeri ey'okusaasirwa ti mu butuufu yatusonyiwa ebyonoono byaffe byonna era olw'ekisa n'atufuula abantu be ani asobola okutwala ekyo abo abantu bokka abaafuna obumanyirivu bw'ekyo olwono abataafuna bwa magezi naye mu mitima gyabwe gyonna egiraba Katonda n'ekisembayo mu bo nti mukama waffe era nga girengedda eri mukama olugamba Dawudi nti naye niwanandise emagombe gwe Katonda wandisobodde okunzigyayo abasajja ba Katonda bonna abaalega ku kwagala kwa Katonda baamanya nti basobola okwesigama ku Katonda waabwe mu buli mbeera era nti si ku lwabo bennyini kwe baalokolwa naye baatunuulira waggulu obulokozi bwonna era n'ekisa gye bivwa tulowooza ku b'enganda ku mikwano tulowooza ku bantu bangi we twagala okulaba nga balina ne mukama mu ngeri yonna oba kitwala ki kyekitwala era mukama yasasula omutango Katonda asobola okuyita abo abasembayo okuvaayo, okubasikayo. Mwena mukimanyi, tewali muntu asobola okweyamba. Tewali muntu asobola okwefuula okweggyako ekintu ku bubwe, okuggyako nga kimuwereddwa Mukama. Ani asobola okwetendereza? Kiki ekirekeddwa? Mu butuufu, okwebaza era n'okusinza okwewala mu mitima gyaffe. Olwajjo lukyagoberera, nabadde nina okulowooza ku bantu bameka mu abo omubuulizi omukulu, omubuulizi w'amawulire, abuulizi abo balina ow'oluganda Branham okumwetooloola era ne bawulira bye yayigiriza era ne batawulira Katonda. Baatunuulira ku muntu ne batategeera nti yali omuntu eyatumibwa okuva eri Katonda. Eno y'enjawulo ey'amaanyi. Mukama waffe yagamba, oyo awulira mmwe ampulira, era yena abaanyiriza ayaanyiriza nze. Bigambo bya nkula ki bino? Ffe twafuna omukisa ogw'amaanyi okuwulira ebintu byonna Katonda bye yayagala okutubuulira mu nnaku zino. Era mu butuufu twasanyukira ekigambo kya Katonda mu ngeri ng'eyo, nga bwe kyayogerwa gye tuli, awatali kukivuunula era awatali kuba ne kyetwongerako. Era ndowooza nti kino kijja kutuleeta ku ntikko ekigambo kye kimu ekyaliwo ku lubereyebeye, era kiteekeddwa okubeerawo ne ku nkomero. Nange ndowooza ku ekyo nti luno lwe lunaku olusembayo mu mwaka guno, era buli omu ku ffe yeekebere mu maaso ga Katonda. Mu butuufu, kiki kye twandibadde tusinga okola obulungi? Era waliwo ebintu bingi ebitulemye. Waliwo ebintu bingi, emikisa mingi egituyiseeko, mu butuufu negitakomawo. Twagala Mukama atusonyiwe tusobole okumaliza olunaku luno si lwa bintu bipya ebireeteddwa oba ebiruubirirwa ebirungi, naye obuyambi bwa Katonda. Nga bwe kitabeerangawoko nti Mukama asobole okukozesa buli ssekinomu ku ffe waali wonna. Si buli muntu yeetaaga okubeera omubuulizi w'ekigambo, naye buli muntu asobola okubeerawo ng'ekigambo bwe kiri, era ng'asobola okuwa obujulizi eri abalala wonna w'abeera. Mu butuufu mbadde n'ekyo we kyayogerwa ku kwagala kwa Katonda, nabadde n'okulowooza ku kigambo Pawulo kye yayogera eri mukwano gwe Timoseewo mu nsuula esooka akanyiri ak'okutaano. Ekiruubirirwa eky'okubuulira amawulire amalungi kwe kwagala okuva mu mwoyo omulongoofu era omwoyo omulungi n'okukkiriza. Kuno kwe kumaliriza okw'okulangirira okw'amawulire amalungi, si magezi ku bintu, naye okufuna ekyo Katonda yeekennyini kye yatuwa mu Kristo Yesu. We tubanga tusobola okuwangula singa Katonda asobola okuwangulira wamu naffe ebyo byonna siwoka naye okutulaga naye nno okukiteeka mu mitima gyaffe nti mu butuufu kino okwagala kwa Katonda okutakoma kubeere muffe ffenna nti mu butuufu kisobola okufukibwa okuyitira mu Mwoyo Mutukuvu mu mitima gyaffe. We tubanga tusalawo tusazeewo okwagala era nga si kwagala kwa Katonda okutuleetera ekyo era okutukulembera awo nno kiba kikyali mulimu gwaffe ffe bennyini ogutaliyimirira mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda wasobola okuyimirirawo ekyo kyokka ye kennyini kyasobola okukola mu ggwe era ne mu nze. Tewali ekintu kyonna okugyako ekyo kye tusobola okukola ekisobola okuyimirira mu maaso ga Mukama, naye ekyo ekisobola okukolebwa okuva mu kwagala kwe okwa Katonda okuli mu ffe. Era ne ku kino tuteekwa okulowooza ku ekyo nti mu butuufu kwali kwagala kwa Katonda okwakulemberwa Mukama waffe mu kujja ku nsi kuno, kubanga Katonda bw'ati weyagala ensi era bonna abaayagalibwa okuyita mu kwagala kuno okwa Katonda abo balibeerayo. Naye ffe nga abakkiriza tetwagala kujusibwa okutuusa nga tufunye obumanyirivu era nga twanyiriza ebintu byonna Katonda bye yatusuubiza mu kigambo kye. Olwo nno tuleme okubulwa ekintu kyonna Mukama lw'alikomawo. Lwakino mu butuufu enkuŋŋaano zonna ezaali zikoleddwa mwena mukimanyi enkya n'emisana tetwagala kulangirira naye okubeera okukuŋŋaana ne Katonda na buli ssekino omu. Mu butuufu tulyoke tusome ebyawandiikibwa ebirala nga tuyimirire era tusabire wamu. Wooluganda Luusi, mu butuufu sabira wamu naffe. Katonda omwesigwa, tukwebaza era ne mu kiseera kino eky'enkya olw'okubeerawo okwo okunene tukwebaza Mukama mu kiseera kino olw'omukisa gw'otuwadde era gw'oyagala okwongera okutuwa. Tukwebaza Mukama olw'abooluganda bonna ne bannyinaze bonna n'eri eri abantu bonna abazze okubeera mu lukuŋŋaana luno awamu naffe naawe. Era mu butuufu n'okumaliriza omwaka guno era n'okutandika n'omwaka omupya tukwebaza Mukama nti mu butuufu otusitudde okutuuka mu kiseera kino. Mu butuufu si kumawo ag'ekinyonyi nkwebaza okusingira ddala olw'omuganda wange omwagalwa gwe gw'okulembedde okuva mu mawanga gonna abantu wonna n'omufuula omukisa buli wantu wonna asobola okubeera nikyayogera eri abantu okuva mu kutawula kwonna okuvaayo okuva mu kulimbibwa. Tukwebaza Mukama olwa buli kintu nti era mu butuufu otwagadde mu kiseera gy'otabadde wano gwewabadde wano. Tukusinza Mukama era ne tutendereza erinnya lyo eryewuunyisibwa. Tukwebaza Mukama weeyongere okuwa omukisa otuwa omukisa era otuzeemu amaanyi Mukama mu mwoyo ne mu mubiri era ne mu mmeeme. Mukama tutunuulira waggulu eri ggwe kubanga ggwe eyatwagala otu otu tusomye. Dawidi yatunula waguru ng'agamba nti naffe tusobola okukaabirira waguru nga tugamba nti gwe atwagala. Mu butuufu tugumiikiriza ku linnya lyo, okutenderezebwa kubeere gy'oli, ekitiibwa n'okusinza. Nsaba Mukama, jjawo buli kintu kyonna mu nze okuva mu maaseekati gaffe, okuva mu mitima zaffe, ekyo ekyotasiima, tusobole okubeera n'emitima emigule n'amatu amagule okusobola okwanyiriza ekigambo kyo era n'okukitwala mu mitima gyaffe, okukikkiriza era n'okufuuka abantu abeebaza olw'ekyo. Haleluya, olw'erinnya lyo Mukama. Haleluya, okutenderezebwa n'okwebaza kubeere gy'oli mu ebiseera byonna era ne mu butaggwaawo bwonna. Amiina. Nandyagadde okusoma ebyawandiikibwa ebirala ekisookera ddala okuva mu mawulire amalungi aga Matayo okuva mu ssuula ey'ekkumi okuva ku kanyiri akamakumi ana. Wano Mukama agamba abakkiriza nti ayagala mwe aba ayagadde nze, ate ayagala nze aba abagala ayagala eyantuma. Oyo ayagala nabi olw'okubanga nabi, empeera alifuna eya nabi. Olunaku olw'ekyeggulo lutuuke, twabadde nga twoleka ku ekyo nti Katonda yatumanga abaweereza be bannabbi mu abo mwe yayogereranga. Naye nno nti waaliwo batono mu biseera byabwe abaayanyiriza okutumibwa kwa Katonda oba ekiragiro kya Katonda era n'obubaka bwa Katonda era ne bakkiriza mu nnaku eza Mukama waffe. Waaliwo abantu abaagamba nti tumumanyi era ne baganda be ne banyina era bali mu ffe ayi naye tebaamutegeera. Baamutegeera mu mubiri naye si mu mwoyo. Weekityo waaliwo abantu era ne mu kiseera kino aliwo abantu abatanaategeera obuweereza bwa Katonda. Era wano kiwandiikiddwa nti oyo ayanyiriza nabbi mu linnya erya nabbi alifuna empeera eya nabbi oyo. Mu butuufu kino nkyogedde emirundi mingi. Wano kiwandiikiddwa nti oyo ayanyiriza omubuulizi era ayanyiriza omubaka w'amawulire amalungi oba omulala, naye nno ayanyiriza nabbi olw'okubanga nabbi era nabbi mu butuufu gwe mumwa gwa Katonda. Ekigambo kyagiranga bannabbi era Mukama Katonda waffe tewali kyakola okujjako ng'abikkulidde ekyama abaweereza be bannabbi. Era ne ku kino emyoyo giri kwawulwa. Twebaza Mukama nti ye kennyini yasalawo ku lwaffe Fe tetwali na byakukola bingi okusobola okutegeera ebyo byonna kye bitegeeza. Naye nno mu butuufu kyajya mu mitima gyaffe, tetwali nga tetwetaaga kusalawo na mubiri oba na musaayi. Tetwagenda eri abawandiisi oba abafalisaayo okubabuuza kye baali boogera ku ekyo. Naye twetegereza mu byawandiikibwa, era Katonda yatuwa eky'okuddamu okuyita mu kigambo kye. Kino kye kisinga obulungi, eky'okuddamu ekituufu mu mawulire amalungi aga Yokaana mu nsula ya 20. Mukama yawa ababe abo be yatuma n'obugumu obw'amaanyi. N'agamba mu kanyi ya 21, Yesu n'abagamba nti, emirembe gibeere mu mmwe. Nga Kitange bwe yantuma, nange mbatuma. We yamala okwogera ekyo, n'abafuwako omuuka, n'abagamba nti, mufune Omwoyo Mutukuvu. Mukama tatuma kyokka okulangirira ekigambo kye, naye awaayo omwoyo wowe ekigambo kye mwe kyava, kubanga yali mwoyo wa Katonda eyakulemberanga bannabbi. Era twetaaga omwoyo y'omu owa Katonda we tubuulira abantu ekigambo ekyakulembera omwoyo. Kale teyagamba nti kuzimba matendekero ga Bayibuli nti oba okuyigiriza abalala oba okufumitiza ku buli sekinomu, naye yabawa ekiragiro okubuuliranga abantu ekigambo ekirungi, era okwegatta ku ekyo n'abafuwako omuka, n'abagamba nti mufune Omwoyo Mutukuvu. Okubuulirwa okw'ekigambo kuteekwa okubeeramu kukkirizaganya n'omwoyo wa Katonda. Awatali kino, mu butuufu kigenda kubeera kuvuunula kwa buli sekinomu, era nga tekukyali kubuulira kutuufu okw'ekigambo. Bikolo by'abatume ensuula esooka gagamba ekitundu ekyokubiri kuva kanya kasooka, Yesu we yatandika okola kwe kuyigiriza okutuusa ku lunaku lwe yatwalibwa mu ggulu, ng'amaze okuwa abatume be yali alonze ebiragiro ku bw'Omwoyo Mutukuvu, abo be yalabikira mu ngeri nnyingi okakasa nga mulamu. Kino nakyo kigambo mu butuufu kyoleka ekyo. Teyatuma wokka, teyayita wokka, naye okuyitira Mwoyo Mutukuvu yali amaze okubawa ebiragiro bye. Si byange, si bibyo, naye ebiragiro bye. Ebiragiro bye yabawa, ekigambo kye kye kikulu. Mu butuufu kino kiyabawa abaali bateekwa okukirangirira. Ab'emikwano, yenna eyasoma ebbaluwa ya Pawulo amanya butereevu. Teyagamba nti mu kutya n'okukankana tewali bukakafu bwa buli sekinomu obutafaanana okutegeera nti tugenda kubeera abantu aweddamu buli kubuulira. Era mu butuufu we tugamba ekyo Mukama kye yagamba awatali kubuusabuusa, tuliyimirira mu maaso ga Katonda. Bikola ebyatume ensula 27. Pawulo awandiika, tewali kyenabakweka n'ababuulira Katonda byabagaliza. Ndowooza kwekyo nga weekiri ekyangu obuweereza bw'oluganda Branham wandibadde waabanga teyabuulira abantu okuteesa kwa Katonda singa yagaana okwoleka ebintu byonna ng'ekigambo ekyalubiikulirwa mu bulamba bwa Katonda, okubatizibwa n'ebirala w'ebityo. Singa byonna abantu kwe bali kwesiitaala singa byonna byali birekeddwa, olwo wandibadde obubaka naye si bubaka bwa Katonda. Kale twebaza Mukama nti omusajja ono owa Katonda yali atunyweza, yali wansi aw'okukulemberwa okwa Katonda, era teyalina kusalawo kukwe, yali ateekwa okubuulira abantu okwagala kwa Katonda. Twandigambye kaali akamaniso akakulu bwe katyo, kyali kya muganyulo ogusinga, era kwali okwawulwa okwateekebwawo. Ebiseera ebimu njagala okuyombagananga ne Katonda yatwala oluganda Branham amangu ddala ewuwe. Kati nteekwa okubonaabona na bino byonna, bintu ki binandyagadde abeere naffe olwaleero? Nayagala okutuula ku ntebe esembayo mbeere nga mpuliriza, era nsobole okuweebwa omukisa. Naye eno mwena mukimanyi okusingira ddala mwe abakkiriza abakadde, mumanyi owooluganda Branham we yatwalibwa awaka olwono ne basobola okutereza amagombe ge, era ne bagamba musajja wa Katonda kino kye tumanyi. Naye eno ekintu ekyali awo kankigambe olwaleero, singa kyava kulusensi nandibadde nzigalawo ekizimbe kino kyonna ne mbasindika eka. Tekyava mu kibuga naye kyava eri Katonda eyateekateeka ebintu mu bujjuvu, eyateekawo emirimu gyonna egy'ebintu. We kigamba olwaleero mu mwezi ogw'okuna 1996 tewali muntu yenna eyamanya ng'okiteekwa okweyongerayo. We nagamba oluvannyuma oluganda Gisasani ku ekyo Katonda kye yali atubiikulidde n'ekiteekwa okukolebwa kati, olwono awooka mu nsonyiwe ogamba tewewali okutandika, twebakiza ddala Mukama nti ye kennyini yatuteeka mu nteekateeka ye. Weekityo tekyava eri omuntu yenna mu kibuga kyonna oba okuva mu kikunsi kyonna, naye kwali okweyongerayo okw'omulimu gwa Katonda era n'entegeka eya Katonda ey'ekiseera kino. Malayika wa Mukama bwe yajja eri owooluganda Branham nga 7 1956 era n'amugamba yali atumiddwa okuva eri Katonda okumubuulira ebintu bino byonna. Ebyo nno kye bitegeeza mu kiseera kino. Olwo nno ekitundu ekisembayo eky'entegeka ey'obulokozi bwa Katonda waffe ne kitandika Oluno kiri kutuuka ku nkomerero mu butuufu. Si mulimu gwa muntu, naye ekigambo ekyava era ekitasobola kuddayo eri Katonda bwerere. Bakolisi ekyokubiri ensulo y'okutaano, Pawulo agamba eri abakkiriza mu ekyo, naye ayogera gye tuli okuva kanyi lya 16. Kati tetukyalaba muntu mu magezi ga buntu, newankubadde nga waaliwo we twalabira Kristo mu magezi ag'omubiri, kati tetukyamulaba bwe tutyo. Oluno buli muntu yenna abeera mu Kristo Yesu afuuka ekitonde ekijja, ebikadde nga biweddewo naye nga byonna bifuuse bijja. Akola byonna ye Mukama eyayita mu Kristo Yesu n'atuleetera okussa ekimu naye, n'atuwa omulimu ogw'okuleetera abantu abalala nabo okubeera nga bakkirizaganya naye. Kye tugamba kye kino nti Katonda yaleetera abantu bonna okukkirizaganya naye okuyita mu Kristo Yesu, nga tababalira bibi bye baakola. Era naffe yatukwasiza obubaka obubaleetera okukkanya wamu naye. Mu butuufu, nga kigambo kyewuunyisa, tewali muntu gwe tumanyira mu magezi g'obuntu. Kino mu butuufu kino kiraga ani eyazaalibwa omulundi ogw'okubiri mu butuufu, omwoyo ogw'omuwendo. Obanga wazaalibwa omulundi ogw'okubiri, olwo nno tolina kwemanya gwe kennyini mu magezi go oba omuntu omulala yenna mu magezi ge ag'obuntu. Olwo nno omanya muganda wo ne mwanyoko mu mwoyo. Mu butuufu niweebaza olw'ekyo nti Katonda asobole okutuwumba mu mubiri guno ogufwa ekintu ekitaggwaawo, era yatuzaala omulundi ogw'okubiri mu ssuubi eddamu. Kati ono ebintu ebipya tusobola okulaba oyo ye kennyini ekintu ekipya mwe kiba kitondeddwa. Kino kyekyama mu bujjuvu. Omuntu waba akadiye atandika okulaba ebintu bikadde, waba omupya alaba ebintu ebipya. Kulono alaba omulimu gwa Katonda mu muganda we era ne mwanyina. Olwono nkigambye manyi baganda baffe mu kifo kino bamanyiridde emyaka mingi okuva mu myaka 2, 2, 5, 3, tewali n'omu ku bo yenalabako ekintu ekirala nze kye nandibadde nsobola okwongerako oba kye nali nteekeddwa okwongerako. Era simanyi, era nga bwe simanyi, naye tewali ekibanyenyezebwa mu maaso ga Katonda. Kati nno omuntu omulala yandibadde ng'agamba oluganda fulanka, kino mutuufu, kino kituufu, ky'obadde wakugera kati yii nkiddamu era ŋŋamba nti kituufu. Era mbabuulira naamwe lwaki kituufu. Pawulo awandiika eri abakkiriza, awo nno buli muntu asanyukire munne nga Kristo we yali ase kimu ne Katonda. Era kirutuukiza buli w'oluganda buli mwanyi naze nga bwe tuli. Mu butuufu fumiitiriza, we mbanga nayagala okukambuwera baganda bange mu bwesimbu, saantegedde kyakubanenya nga wenjogera mu nsi. tuli bambeera ya njawulo. Oluganda ayogera kino emirundi mingi. Ekyo nno tekinsiimya nze oba omuntu omulala kyeyandyagadde eby'oku nsi tebibalibwa yadde. Ebintu eby'oku nsi n'ebirala bisobola okukola omulimu wano. Tusomye nti mu butuufu tetumanyira muntu ku magezi ga buntu, naye nga twamanya Kristo mu buntu, naye kati tetukyamulaba bwe tutyo. Awo nno embeera eno ey'obwa Katonda esobole okubeera mu ffe ffenna awatali kubeera ne kye tukoze, olwono tusobole okwagalana okwagalananga n'omwoyo gumu mu butuufu nga Katonda bwe yatwagala mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mwena mukimanyi Mukama waffe bwe yatambula wano ku nsi era abantu bajjanga gy'ali si lunaku lumu oba eddakiika emu bwe yayagala okwefuula omuntu yenna, teyatwala omukazi oyo okubeera mu mulimu gw'akola, eyaka neyeyala wansi n'amweya. Obulamu bwe bwali butya? Bino byonna byamuliko teyabuuza kintu bwe kityo. Mu butuufu tetunaategeera mu butuufu okwagala kwa Katonda. Mukama omukazi oyo ku nsulo teyamubuuza ekibuuzo n'ekimu. Si kumuloopa ekigambo ekimu kye yali akoze. Teyamuyamba mu nsonga y'Obukatuliki, naye mu bugonvu yamugamba nti genda obuulire balo. N'agamba nti nsonyiwa, sirina musajja. N'agamba nti kino kyeyogedde kituufu. Bataano b'olina era ono gw'olina si balo. Mu butuufu kyali kimaze okubeera mu ye. Era omutima gwe gwali gukwatiddwa. Yayanyiriza okubiikulirwa kwe okuva eri Katonda. N'adduka n'agenda mu kibuga n'agamba nti mujje mulabe oyo gwe nsinkanye. Ono si ye Kristo? Ambuulidde ebintu byonna. Osobola okubuuza? Teyagamba kigambo kimu oba bibiri. Naye omukazi n'agamba nti ambuulidde byonna. Haleluya! Kino kye yali yeetaaga mu byonna. Yali teyeetaaga ekisingawo yadde. Yali ayambiddwa ekimala. Omwoyo gwe gwali gubiikiddwa era okubiikulirwa kwali kumuweereddwa. Ambuulidde ebintu byonna, mujje mulabe era mmuwulire. Era mu butuufu nga kyewuunyisa, tusobola okwanyiriza bino byonna. Era ne tumanya nti omulimu ogwa Katonda mu Kristo mulimu ogutuukiridde. Wano kiwandiikiddwa nti tewali kintu kyonna ekyatekebwako muffe ekigambo eky'okukkirizaganya kyasibwa wansi. Bonna abakkiriza Katonda balina ekigambo eky'omusalaba mu bo. Mu butuufu bakisitula nga obugungu bwa Katonda obulamu mu myoyo gyaffe. Era okukkirizaganya okwo mu butuufu kwe baayanyiriza be kennyini kubeera mu bo era ne kubeera nabo. Abantu abagaana okumukkiriza oba okumuwakanya basobola okulaba era ne boogera nga bwe baagala, kubanga tebalina bumanyirivu ne Katonda, tebanaafuna bumanyirivu ne Katonda. Tuteekeddwa okubeera nga twoleka ekyo nti waliwo kimu kikumi ku kikumi obukakafu obutuufu, era omwo mwe muli amazima nti tukema ebintu byonna n'ekigambo kya Katonda. Si lwa bintu byonna kyokka, naye n'okutandikira ddala byonna ffe kennyini nga tugondera ekigambo kya Katonda mwena mukimanyi mukama waffe ye kenyini ye yali emirembe era n'okukkiriziganya mu kitundu kye teyakola kintu kyonna eri omuntu yenna awatali ogyeko ekyo tewali muntu eyakyayibwa nga ye bwe yali tewali muntu eyakubibwa nga ye era n'afuugibwako mu ndabika ye era n'aleka okuddamu okulabika ng'omwana w'omuntu era n'asekererwa n'anyoomebwa n'ayitibwa omukulu w'emizimu era n'ebintu ebifaanawe bityo wali tewali muntu yenna eyali ateekeddwa okukkiriza ekyakolebwa ku ye era wano tusobola okwebuuza ffe bennyini ekibuuzo lwaki katonda yakkiriza bino byonna okubeerawo ab'emikwano nakiyogedde dda ndabinaku zino nti katonda yatukkiriza obulokozi bwaffe ne bubeera ne kyebutwala yatoola buli kintu kyonna ekisobola okumufumitirizibwako si kukisalawo bulala okuva mu kuwandika naye yaaka wansi mu ndabika y'omuntu n'asobola okuwulira ebintu byonna nga bwe tuwulira n'akkiriza ebintu byonna yakubibwa yafuugibwako amalusu fumiitiriza kino omuwandiisi w'oluyimba akyoleka yali amanyi omusaayi n'amabwa yali ajudde okubonaabona n'okuswazibwa omutwe gwe gwali nga gusibiddwa mu kusekererwa n'enkoofiira eyamaagwa kiki kye tusuubira mukama waffe agamba wabanga omuweereza atwalibwa nga mukama we olwono alijusibwa wekibanga tetugoberera mukama singa tetulina kwongerayo obutuufu obwa bayibuli ye katonda ye kenyini bwe yatuwa okuyita mu w'oluganda Branham katino mu nkola ey'ekikunsi ky'abakkiriza olwono setaani andiwadde tuleka mirembe naye olw'okuba nti ekiragiro kikyaliwo obutongerayo bintu byonna ebyatubiikirwa katonda naye okukkiriza ebintu ebyo nti buli kintu kirongoosebwa bujja olwono ffenna nga tulina okubatizibwa mu ffe okubatizibwa okw'amaazi okw'ekigambo nga si kwakunaazibwa bunaazibwe kungulu naye okunyikibwa mu kunaazibwa okw'ekigambo olwono obulombolombo obusembayo n'ebigambo n'ekizimbulukusa kisobole okuwugibwa mu ffe olwono kikumi ku kikumi tusobole okufuuka omugaati ogutaliimu kizimbulukusa eky'obutuufu era n'obutuukirivu ekyo mu butuufu ekikulemberwa mu butuufu bwa katonda olwo katonda ajje ku mukono omusajja awo agenda kukituukiriza mu ffe agenda kukituukiriza mu ffe erinnya lye liweebwe omukisa era mu butuufu twamuleetera okunakuwala okw'amaanyi ng'ogyeko ekyo alaba emyoyo gyaffe gyonna girina okwagala gy'ali era nti tulina okwagala okugondera ebintu byonna ye kenyini by'ayagala tukole ye kenyini teyatuwawa bisuubizo kyonka naye abituukiriza naye era aweebwe omukisa era atenderezebwe erinnya eryo erya mukama mwena temuli basiimu nti katonda mu butuufu yatuzibula amaaso emyoyo amatu era n'atusiiga amafuta olwono tusobole okutegeera nti okufukibwako amafuta amatukuvu aga katonda kwalinga nga ku bannabbi abayitibwa katonda okufukako amafuta ago kwabayigiriza ebintu byonna era okufukibwako amafuta geegamu kwe kutukulembera mu kigambo kye kimu ebintu byonna omwoyo omutukuvu yomu omutukuvu ku banabi era ne ku batume era n'oluvannyuma ne kubakkiriza ku lunaku lwa Pentekooti omwoyo yajja kubakkiriza bonna basobola okubeera n'obujjuvu obwa buli kintu ekyo Katonda ye kennyini kye yali asuubiza fenno tulina omukisa mu nnaku zino okufuna obumanyirivu obw'enkomerero era tukkiriza nti enkomerero mu butuufu eribeera bw'etyo nga okutandika we kwali mu butuufu naffe tuyimusa okukkiriza nti luba lunaku lwa njawulo era lwa kitiibwa era bwe kityo tukiwulidde nti okukkiriza kw'okutwalibwa mu ggulu kuteekwa okukolebwa mu ffe era ne ku kino sirina nakweraliikirira kwakyo Katonda y'omu oyo eyatuyita okuvaayo oyo eyazibula okutegeera kwaffe era eyayogera naffe eyatubiikulira ekigambo kye oyo eyaleeta essuubye eddamu mu ffe ye kennyini eyatandika aleme okumaliriza omulimu gwe kiwandikiddwa mu butuufu ku lunaku olw'omusanvu Katonda yamaliriza omulimu gwe era n'awumula mu mulembe gwa kikunsi eky'omusanvu Katonda amaliriza omulimu n'abakkiriza olwono ne wajja mukama waffe era n'atutwala eka mu butuufu tulibeera naye ebiseera byonna aweebwe omukisa era atenderezebwe erinnya ye amiina katuyimirire tusabe oba katuyimbeyo obuyimba bubiri oba busatu oluganda yena asabe oyo yena ayagala okulemberamu ekyo yabadde kirungi oluzungu lwamwe lulungi nnyo nti mu butuufu tusobole okukikola nate mwena mukimanyi omwoyo gw'oluganda Branham gwali gujjudde okwagala kwa Katonda naye yalaba mukama musobola okufumiintiriza kinono kye kireetera omuntu oyo wabanga ayimbye mukwagala kubanga yasooka okunjagala kino tekibeera wa mu bigambo nga kiba kivudde ku ntobo y'omutima gwe mwagala kubanga ye yasooka okunjagala yatwagala okuvaayo wo okugonza okwagala kwa Katonda okujuvu okuva edda nedda era nga bulijjo okubeera kupya katuyimbe kati nkwagala kikole nga oluganda Branham oyo yakikola okuva ku ntobo y'omutima gwe okuva edda nedda era bulijjo okubeera kupya. Tuli wano ku lulwo, ku lwange era kutuleeta ffenna gy'ali. Tewali kunakuwala ku ludda olulala, waliwo okusanyuka
ku luno olundi
ku ludda olulala. Eyo tewali kukaaba
ku luno olundi
ku ludda olulala,
n'okuli musengwa waffe
kwe kuli Mukama waffe.
Ku luno olundi
ku ludda olulala
tewali
kunakuwala yadde ku ludda olulala waliwo okusanyuka ku ludda olulala tewali kukaaba yadde ku ludda olulala we wali Mukama waffe. Nsabira omumanyirivu opya naye okuyita muggwe weka membeera omuwanguzi. Komyawo okwagala kwo, yoleka upya gyendi era osobole okunyambaza ekisa kyo. Nsaba ubeere obumanyirivu opya wamu naawe Mukama. Okuyitira mu gwe weka, mu butuufu ŋŋenda kubeera muwanguzi. Mpa amaanyi go nsobole osobole okweyoleka gye ndi bupya era onyambaze ku kisa kyo. Omwoyo wa Katonda ajja kutambula ku nsi omulundi omulala. Okutuukiriza buli kigambo mu bifo byonna, Omwoyo wa Katonda ajja kukola mu ngeri yeewunyisa. Omwoyo wa Katonda akola mu nze, Omwoyo wa Mukama akola kati mu nze. Ebisubizo byonna bituukiridde, buli kwagala kutuukiridde. Jangu ku mbaga y'obugole, buli kintu kyonna kitegekeddwa. Mu butuufu yaliisa abantu bangi. Jangu ku mbaga ekyeggulo, Katonda atenderezebwe, Kitaffe ow'omu ggulu. N'emyoyo gyaffe gyonna tukwebaza olw'ekisa ekyatuweebwa Mukama. Nga we tukiwulidde mu kigambo ekyokwanjula, okuteesa okw'amawanga amalala wakusa, naye okuteesa kwo kugenda kuyimirira era omutuufu wakwoleka wakulaga eri abaddu bo bannabbi era n'eri abatume. Era mu butuufu omumu watuteeka watuteeka mu ekyo mu kuteesa kwo. Tukwebaza Mukama tetuwulira lwa kubunuzi na yetu sobolo kubera abanulwa mukama olumwesigwa era Katonda tukwebaza nti ebigambo byonna ebyawandikibwa bigenda kutuukirira era mu butuufu eri abo abakyaliyo bayindira mukama tubayindira mukama kubanga mu butuufu balina okujja mu kutuukirira kubanga gwe Katonda wayogera era bwekityo we kigenda okubeera oweebwa omukisa era otenderezebwe erinnya lyo erinnya etukuvu amiina.
Wunderbare und heilige Name. Amen.